yande joyi mintaji capanɗe tati habaruji studio kalango e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Moun yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde ni haalan ɗo batu miccitade ardangal e mayde général Seyni Kounthié. En kalandundi fa hannden ɗo ko saabi leydi Niger suuɓi leydi Togo laato waade ɗum fa hannden ponno caka mum e CDAO. Yewtere pinndiɗol meɗen studio kala ngu hannden ni waɗan ɗo gikke ɗe rewɓe tawra ɗo e nder leydi Niger ngam laataade rewɓe bindoɓe dewti. Hande en sappo lewru novembre tan duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso e tati duuɓi capanɗe tati e jeegom ni ko général Seyni Kounthié Allah hinnomo yaafomo maayi. Kosna duni fa handen fedde joɗɗinade ɗum noon fa handen ngam hawrude himɓe leydi Niger diyan ɗan ko watta leydi Niger heɓa hoore muɗum. Fedde de enɗen ni waɗi batu joɗa haale muɗum ngam ƴewtinade nder ardangal Seyni Kounthié gal enɗen ni ko soogeji CNSP ɗi enɗen ni e gomnati leydi Niger handen o enɗen ni mbawi tugade dow mum ngam ardade leydi Niger diyan ɗan nani ko Boubacar Kimbo Kolo ardiɗo fedde de enɗen ni wi'i ko Zainabu Abdou waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Nous avons choisi ce 36
ke nyalande do micita dubi chapande tati jeego ni general Seyni Kounthié o wala don dabu neddo non latido kanko woni arano jeppindo lamu e deedi en nan kanko do wonno horejo leedi dab mo leedi Niger kolludo no yidi leedi Niger gollando leedi kirando leedi mudum fa wodi kanko on o lati hono ko way nyemmintinede wana ga sogeen lamu e leedi neddo ko min gadi dum gam alle darjaaji makko din kanyu e yideede makko e ko wadi dum wadi ko min baawa yegiti demo min jiraade kondan kanko endan o majjirni endan mere dun sabi min gadi odo batu a yidu kondan himbe gadi fa kewi potti e batu o enda goldano makko hewbe du kondan gadi potti wodi o ji silman gattaa o du kondan himbe je hewbe wari sedar der hen endan golleji makko lobbidi o wadi ko ja.
Leydi Togo handen ni kam woni leydi ponnori caka leyɗe hirnange Afrique ɗe enɗen ni deni soɗɗar nangoɗon ni heɓake. Handen du ni kayri woni leydi di Niger suuɓi laatade ponnowo caka mum e fedde CDAO de enɗen ɗum du ni dalila lural ngal tawa caka leydi Niger di enɗen ni e fedde de enɗen ni illa wakkati jippinol maral démocratie ɗo enɗen leydi Niger ko sogeji gaɗi laso e jeegom lewru juillet tan duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso e tati. Nani ko Sidika Abba kaalowo duni fa handen du fi leyɗe sahel ɗe enɗen ni o koko habaruji du ni wi'i e téléphone ko tarnan Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Le Togo devient le
piste. Leydi Togo laatake wudu to jooɗa haalen watte woodi du oɗon andi gollal ngal leydi Togo waɗi dow filla joofol soogeji leydi Côte d'Ivoire la sooji ɗiɗi e jeɗɗi nden e soogeji jippinɗi laamu Niger ɗi cuɓi Togo te foyde jooɗa haalen narral hakkunde leyɗe e leyɗe. Donki sake ɗum ɗo du Togo laatake wuddu jooɗa haalen ko tefugol pamral baka majjum wala hen ɗum hokkan leydi ndin sembe harto filla potal sabu ko ɓooyay ɗum da on ji hawritere leyɗe adunaaru dow filla jonde ja e potal ko waɗa toon Togo. Ɗum do kulle noon kokkooje leydi ndi sembe harto arsuku muɗum kamɓe filla soogeji mum ɗo.
Nder guru ladde waɗungu talata warde alarba duni fa handen ko watta hectare uji ujunaji jeetati kambuli to enɗen ni nder cakantaraje durduɗe lettugal commune Adar Bisnat. Himɓe durwi keddi bawɗe mumen ñifude hiitege ende amma ɓe tawraka bawɗe keƴerɗe. Nani ko Alhousseini Bahani maire commune Adar Bisnat o enɗen ni famtini e téléphone ɗu majjum ko Moussa Mamma waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Ɗum waɗi bonandaji kewɗi gam ko watto hectare uji ujunaji jeetati ngulu ladde ngu bonni de Allah yettama yonki ƴuway nder mum amma ɗum waɗi dabbaji kewɗi gam min tawi to be'eji mbaati. Ñalowma muɓɓo e jemma goto nimɓe gaɗi no ñifa hiite nde amma gam min ngala bawɗe na komin keli licce leɗɗe nangude no fiya woɗi miɗen jiɗi waɗanede compagnie soogeji pipa ɗo nder Adar Bisnat gam hitande funa ngulu ladde ji waɗu ley mun fuudu hikka ko laati nokkure amin nde tan heɓi waɗude geenal to durte ɗum waɗi ko duroɓe ummoyi warde to amin.
Lural duni fa handen no naata caka duroɓe e remoɓe ɗo enɗen ni leydi Niger ɗum duni fa handen no wadda dagon himɓe no barodira no barmunodira. Natol dungu e kantol dungu gu enɗen duni ɗum ɓuri waɗude baduni fa handen ko ardiɓe cuuɗi sawara région ji leydi Niger di enɗen ni no he bawɗe mumen nani ko koroji dala ardiɗo duni fa handen suudu sawartoɓe région di fo wi'i ko Gidi Abdourahmane waddi firta ɗengal fulfulde.
hitande hikkande nder lawol projet biyeteɗo Bunkasey mo fedde Sawara région o ardi min balli commune uji nayyi ɗi, misali mo Gudumaria, Mayne, Chetimari e Geskeru, gam wadde tindinoje ko surata e sinteniɓe fitinaji hakkunde duroɓe e remoɓe. Woɗi du commune uji ɗin fu keɓi wallitirede har jawdi dow filla jurugol dabbaji ley wakkati mo rafke ƴeran denagu ko nimɓe tawa nder mun o. Woɗi ley ko sakiti ɗum wakkati fu na min keɓan saɗormaji mo sola nimɓe du fa hande no tawa ley wakkati mo genal satti, kamɓe rafke ƴeran denagu gonɗon haaɗi duroɓe natude nder nokkuje durduɗe. Ɗum saabi ko ley nokkuje seɗɗakal ko tawa ɗum no satti.
Natol ñamriɗo enden ni leydi Niger ƴuwde leydi Burkina Faso e ko rema hitaane hikkede enden ni ndungu muɗum ɗo leydi Niger waddi ko ñamridi enden ni no heɓo nder luuɓe birnin konni. Ɗum ɓutiri duni fa handen torraji himɓe torino lebbi tati bittiɗi ɗi enden nani ko Adamu Ibrahim ardiɗo fedde lumotoɓe birnin konni de enden ni wi'i ko Abiba Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Hande ni har filla ko darto ñamriji ɗi endan yettore Allah ɓurde hono ñalaɗo ƴaɓɓiɗe enda, saabu ɗum fu ɗum waɗi hono mosola nden mum sakour maaro nde aɗa sooda ɗum wattana 3,300 yaade 3,400. Woodi sa yii cooda ko ɗuɗi ne ka a hetta ɗum feewi, joni ne maaro ngo endan no woodi ko wala fof ko tiiɗi goɗon, aɗa wawi ɗu hedde 3,300 fara gawrudu konno si en koƴƴi sakourm kono 6,400 warti 4,800 mbayeeri allahre ndi du konna no heɓeno nde mum 5,500 5,400 hannde warti 3,800 e ley luuɓe ɗe endan fo. Ɗum du konna ko waɗɗuni woni Allah e laawol firtagol hakkunde Burkina Faso e Niger hawtade du konnan ƴamde waɗi nokkuje kewɗe ñamri keyri heɓama
abinci numade yekkeyna kaka.
Batamare l'école centre ton duni fa hande mbelleyara jangirde l'école tati tawa der batamare de enden cukabe jangobe re atadu tawa no janga der jangirde de enden, amma batamare de enden ni no tawra sadorna fudu misali bonere lore gang batamare de enden ni tawa kana nyire lawul badu ni ko panoji cingama hawjade awjade loreji di enden dum fu wala no hada ko sadornan de enden hebayi mosola nani ko saroɓe cukaɓe jangoɓe goɗon ni bi'i dow majjum ko seydi Abdou windi tan waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Lawol ngol min koƴete ngol ni woni dambugal l'école on ko ƴewta lawol gudorol ngol ɗom do no handi e kasise ganimɓe fu no jiya to ɗum waɗi mande hollude l'écoliɓe miñu e mawnu no bakki sakko siji tawe illa jomum warno ɗon no fama ko jangirde l'école non fende baɗɗe no bittiɗe goɗɗo fi suka gon e loore doggi dilli say dargal sikite on waɗi
miɗen jinni tawe laamu daro ƴeewa no watta ko fondita yaha wartaji ɗi, saabu Allah e sukaɓe heɓa jaa e jalle l'école ji muɗum en saroɓe sukaɓe koye mu ɗum no han tawi wakkati fuɗɗo toon sukaɓe mo fa jolta lawol fa natole l'école ji mum.
Ko hani waɗede ni woni nimɓe tindine woɗi kasisiji gaɗanoɗi tokkito waɗede ɗum hatta police gonno wawi waddede ɗon faddade loreji ɗin ɓe keɓa joltude. So ɗum waɗama no waɗan fay nder dottiɓe ɓe darnoɓe loreji mum keɓa wittinde sukaɓe.
Ɗo leydi Niger ni l'école duni fa hande nde en daari jangirde muɗum kewɗe maɓɓama dalila rafke ƴeron hakkillo fukkingo ko tawa nder cakantaraji e jangirde ɗe nder région tawa kan duni fa hande ɓuran jangirde 8 tawaɗe no maɓɓi fadde l'école o enden ummade, amma hande natol l'école warde wakkati mo kalten o duni fa hande jangirde maɓɓaɗe ɗe nden ni ɓurta laso hanono Abdou Mane Namadi ardiɗo duni fa hande fi hawju région o enden jangirde muɗum ton enden taw haaliri nani ko o wi'i ko Nafisa Adamu waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Ɗo nder tawa min limana lekkoloji 83 maɓɓaɗi, amma Allah e bawɗe mu hawtade e bawɗe gomnanti bayle heɓama nder fi on. Nangude ñalande hande lekkoloji 3 tan woni ko maɓɓi nder région on fu no foti, nden ne lasoji 3 ɗito fu keɓi maɓɓitede fa jande no ɗon waɗe nder mum. Hano ko darta filla lekkoloji 3 ɗito du yaade ardiɓe hawsu ton kamɓe ministére hawjinde filla jandeji nde. Ginanɗa fu min koƴana laabi yarude sukaɓe ɓe nder lekkoloji wuroji ɗi saroɓe mu'en keɓi jippinede ɗe. Woɗi du janguinoɓe jarama min keɓi ɓada de pelle mballiroɓe gam wallitidde ɓe sukaɓe.
À ses enfants.
Le Niger en contour der Faransire nabi en der tindinol finata waji duni fa handen leydi Niger di andan ni dum du der rabbinol hala e fulfulde kan woni sembe battu lumo kollol are pede ko wada duni fa handen galeri tawe do don duni fa handen der huber nyame denden ko watta tawabe der golle de andan ni beida ande mu en be beida duni fa handen nyenyude nani ko jasiwo chombiano famtini do majjun ko Asman Boubacar waddi firta dangal fulfulde.
Nous avons une exposition de
Mengadana Luma Kollol ko wadobe golle juude sappo e tati do filla fina tawaji adaji Niger dum do fudda kenana jeegom leeru ndu fa yottade laso e go modum amma der majjum min gadam batuji joda kale e kintinde sukabe ummatore do filla gadol nate e konandi e mum bajon e mudun tawdo mini Allah du yettama dey koro batu joda kale ngu dum wada no watte fu heba tawe wadobe gollal gadol nate ben kawra andon dirde Allah du yettama be kabayno andon dirde fu ngari do potti denne elijon nafaka hebama
dans le moment de la solidarité.
Beidari wondino hebo duni fa hannen do fi bindol dewte do andan leydi Niger dum woni sembe hala batu nyaloma ittanaado duni fa hannen bindobe dewte leede Afrique de andan miccintinen himbe duni fa hannen ko jeddi lewru novembre hitane fu batu gu andan wadete nani yewtere Ismaël Amadou Harouna e professeur Antoinette Tidiane Alou jangino duni fa hannen ton der université Abdou Mouni mo ernyeme de andan Antoinette o duni fa hannen no bindo dewte non nani ko be biodiri ko firta dengal fulfulde dum e sembin dinima latade debbo bindo dewte
je pense que l'écriture
bindol gol hun non ko latin do to gurna am hundu kono ko jiddumi no illa hande waray don kebami mi hala ko jimmi mi haldu kono ko no nawaka e berne am mi latidu kono jango sabu neddo fu bindo no jango no
tan lecteur
woni Allah wadi illa cuka kuma da pududa windude dewte ada mila rewbe bindobe no godi battane
la femme écrivaine
debbo bindo no wodi battane sanne sabu en andi sukab umatore ka en buri ere runde Afrique de gonde de tawama du konda en der sukab umator be du konda sukab umator rewbe kanyen burduude denne senini Afrique on tewta fa heba battene kay hore mudum wajibi sana tawe habbiti e sukab umator ben endam rewbe ben e worbe ben fu mais midi watti holare sane yade e sukab umatore wombe no ngada bindi ben enda de Niger kanyebe Afrique fu sabu don enda kambe be kolla nyumoji mabbe e be kebe du konda to be kokkoto kibaruji darti e kedi baawde mabbe fu mo ngada golle den endam e be kolla kujje ko tawano wad e der leede mabbe den kanyun du e kibaruji no kuyde tawade nenen honno endam ko tabiti no mi yardi e do mudum rewbe windobe e worbe windobe fu no godi battan der majjum
et des jeunes hommes écrivains aussi
dume bi ata rewbe hidube latade bindobe dewte do leydi Niger.
Je pense qu'il faut qu'elles écrivent.
Et quand elles bin da fa heew be ngatta du konan sembe ko be mbaawi dum e hore mudum e tawe kambe ko mabbe wonna wada dum tawe du daade mabbe gonbe ngadata dum be ngatta du fa hande du holare be janga du sanne sabu janne de du konan no nafa be ekito du konan gadol golla mabbe gal gam bindo fu no jango wono e be kaani fa wada jondu konan ni be cemmindina ono golle mabbe den endam be kolol konan darjaaji mabbe din jonno sukabe rewbe be Niger windo be endam kaybe Afrique fu no ha kolla kulle nafoje wodi du konan be kollira dum do ciusal ko wana fukkulal godon e be kaani du fa hande ni wadde defte hokkude kibaruji be darto du konan fa wodam gam wadde dewte wadde e wumore mobirde dewte ko tawte leede mabbe den endam
leur bibliothèque nationale.
Bandiraɓe hettinaniɓe kokkol habaruji studio Kalangu e fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen timmi.
Studio Kalangu
Agadez do Radio Nomad FM
Lamba Herme e go'o toɓɓere e jeenayi FM
e Radio Sara
Lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi FM
Arlit do Radio Ikokan
Lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go FM
do Radio Kausin
Lamba capanɗe jeenayi e nayi FM
Chiro Zerin do Radio Azuru
Lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
Studio Kalangu.